nkwagala nyo baby nkwagala sina mulala alinga gwe baby nkwagala 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 nyo baby nkwagala sina mulala alinga gwe
baby zibiriza masoko olowoze kunze kunze nzeka ne baby chana kusaba tolowoza kubalala abalala bakane nganze gwe nabagana gowe kagwe nanonya abalala sibagala bwene bakanzibiride era nsigala ndaba gwe kitufu ekindi ku mutima mpulira nkwagala nnyo yo
okubale nakulaba baby omutima gwange tegunaterera nasala ongoberere baby omutima gwange byekwangamba gwangamba yegwe kyovulaba sikyanonya nyo baby nkwagala sina mulala alinga gwe baby nkwagala 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 nyo baby nkwagala sina mulala alinga gwe
Taruringa tuli babiri nogana gakulinze mukubone migo kagala kukuba neto cha baby no problem nze naze nkurwanire ababadde bewana nti bebasinga mba maleko kubanga mwano nyirira tisi nkufilako I love you so much ni nkukunda munonga if it is to love you I'll love you forever but if it is to die I'll die for you I want to fight against our enemies nze nja kurwanira niwe bana jabanje niwe bana jana masasi muruka tebajja kunsobola kubanga basinga bampita bulletproof ammonix yo
okubale nakulaba baby omutima gwange tegunaterera nasala ongoberere baby omutima gwange byekwangamba gwangamba yegwe kyovulaba sikyanonya nyo baby nkwagala sina mulala alinga gwe baby nkwagala 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 nyo baby nkwagala sina mulala alinga gwe
yo Ammonix Bulletproof Uganda yo yap